Mimi yule boy, ndo naingia tu kwa soko. So nitapendwa na watoto wa masonko. Pale kunionyesha njia kuelekea kwa soko. So man live hapa sikutaki loto. Ni kukuza ndoto, kukuza msoko.
Run on the beat, tuna dance kiduku, tunakuja tuna dance soja John. Tuna dance kiduku, tunakuja tuna dance soja John. Jotu cheze malupe, malupe, jotu cheze malupe. Jotu cheze malupe, malupe, jotu cheze malupe. Tuna dance kiduku, tunakuja tuna dance soja John. Tuna dance kiduku, tunakuja tuna dance soja John. Jotu cheze malupe. Malupe, njoo tucheze malupe. Njoo tucheze malupe. Malupe, njoo tucheze malupe. Njoo tucheze malupe kwa huyu Mungu Baba. Njoo turuke malupe kwa Yesu mwana wake. Ukiwa kwake yeye utapata kila kitu. Ukiwa kwake yeye utapata uzima. Ndio maana nakwambia njoo tucheze malupe. Ndio maana nakwambia njoo turuke malupe. Wadogo kwa wakubwa njoo tucheze malupe. Wakubwa kwa wadogo njoo turuke malupe. Tuna dance kiduku, tunakuja tuna dance soja John. Tuna dance kiduku, tunakuja tuna dance soja John. Njoo tucheze malupe, malupe, njoo tucheze malupe. Njoo tucheze malupe, malupe, njoo tucheze malupe. Tuna dance kiduku, tunakuja tuna dance soja John. Tuna dance kiduku, tunakuja tuna dance soja John. Njoo tucheze malupe, malupe, njoo tucheze malupe. Njoo tucheze malupe, malupe, njoo tucheze malupe.
Kiduku, kiduku, ati kiduku, kiduku, twende, kiduku, kiduku, twende, kiduku, kiduku, ati soja don, soja don, ati soja don, soja don, twende, soja don, soja don, twende, soja don, soja don, ati malupe, malupe, twende, malupe, malupe, ati malupe, malupe, twende, malupe, malupe, twende, lotion. Lotion, lotion, ate, lotion, lotion, twende, lotion, 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 twende, lotion, ate, lotion, lotion, twende, lotion.
Tuna dance kiduku, tunakuja tuna dance soja John. Tuna dance kiduku, tunakuja tuna dance soja John. Njoo tucheze malupe, malupe, njoo tucheze malupe. Njoo tucheze malupe, malupe, njoo tucheze malupe. Tuna dance kiduku, tunakuja tuna dance soja John. Tuna dance kiduku, tunakuja tuna dance soja John. Njoo tucheze malupe, malupe, njoo tucheze malupe. Njoo tucheze malupe, malupe, njoo tucheze malupe. Tuna dance kiduku, tunakuja tuna dance soja John. Tuna dance kiduku, tunakuja tuna dance soja John. Njoo tucheze malupe, malupe, njoo tucheze malupe. Njoo tucheze malupe, malupe, njoo tucheze malupe. Tuna dance kiduku, tunakuja tuna dance soja John. Tuna dance kiduku, tunakuja tuna dance soja John. Njoo tucheze malupe, malupe, njoo tucheze malupe. Njoo tucheze malupe, malupe, njoo tucheze malupe.
Jack Rana on the beat.